mamela, mamela, mamela. Ngiyasivela ngawe, mamela, mamela. Baby, mamela, mamela, mamela. Ulubambo lwami, mamela, mamela. Angikhona ukuhlala ngedwa muntu, angikhona ukujabula ungekho, angikhona ukuhlala ngedwa muntu. You are the light of my life, light of my life. Angikhona ukujabula ngingedwa, angikhona ukujabula ngingedwa, angikhona ukuphila phansi. Uthando lwami selenhlizweni yakho. Ayipheli mina ngicinge ngawe. Ayipheli mina ngicinge ngawe. Inhliziyo yami iyaphelela ngawe. Impilo yami
Tengo tanto loco, que es algo negro.